I le tausanga e afe iwa se laufasa fulu malatasi, na pomu ina e wa alele taua Japani, wa taua Amerika, na taui Pearl Harbor i Honolulu i Hawaii, ma elata i le tolu afe tangata na maalili wai. O ina na amata i le vaenga lona lua o le taua lona lua o le lalolangi, lea e faa ingoi na foi o le taua i le Pasifika. Ua fitu se fulu malafitu tausanga talu o na faihele neyo sofa inga, ai o lea fato a siasi se taitai o Japani i Pearl Harbor i le vaia sonei. I le failoa inga le palemi o Japani, Shinzo Abe, ma le palemi o Amerika Barack Obama, na fato a momoli ai e Shinzo Abe se fe au o le file mu i tangata ma a inga o e na maliliu i le o sofa inga i Pearl Harbor.
President Obama, the people of the United States of America, and the people around the world, as the Prime Minister of Japan, I offer my sincere and everlasting condolences to the souls of those who lost their lives here, as well as to the spirits of all the brave men and women whose lives were taken by a war that commenced in this very place.
Ele o se faato esenga, ai ole anganga ole faalelinga, na momoli mai ele paalemia o Japani Shinzo Abe. Ua fitu se fulu malfitu tausanga, ele ialoa ia se taitai o Japani le tūlanga na o yei le lalolangi, ona olana o sofa inga Pearl Harbor. Peita ina saunua le peresetene o Amerika Barack Obama, po olea le loloto le manu anga ona o taua, e manu malo lava le anganga o le faalelinga.
Thank you for your gracious words. Thank you for your presence here today. A historic gesture. It speaks to the power of reconciliation and the alliance between the American and Japanese peoples. A reminder that even the deepest wounds of war can give way to friendship and lasting peace.
Le palemio America, Barack Obama. Na awa inisio le Navy America o ilato. Na yaili ile military ile taimi na osofa iai ile tausanga ya feiwa se laufasa fulmanatasi o ilato onisi na yaili Navy America in Pearl Harbor ua maatutua ilato e na toa asiasi i Honolulu ile vaya sonei e faalia ia lolato anganga o le taua iata ilato o le faalelenga e pei ona faya ile vao ta itai o tunu uelua.
I think this is a great honor, and I'm proud to be here.
I'm very overwhelmed and very excited to be here, and I just can't believe it.
O le taua fo'i lenei o lo'o malosi ai manatu i le tetele o sa wanga a le military e Japani na faia i pāngota o taua. E le ngata i lea, o sa wanga a le military e Japani na faia i tangata nu'u o isi atunu o Asia. Lea na osofa ia Japani ila na osofa inga ile tawolo na lua o le lalolangi. Na mai ale osofa inga o Pearl Harbor o nasa so oai lea. Ma nga i ia le osofa inga Japani isi atunu o Asia, ame se lava isaina i Korea i Saute ma Malaysia. Na iei foi ma le masalonga e o i tele onisi atunu o le Pasifika na iei le osofa inga na faia i Papua New Guinea na yele o sofa inga na faya i atumotu o Micronesia. Peitai, o se tasi o manatu silio na malosi na faalia e se tangata nuu o Japani lava o Takake Fujita i le le tatau o na faya o le nei faalelenga ma Amerika ae sa tatau o na muamua faya le faalelenga ma atunu o Saina, Korea i Saute, Malaysia maisi atunu o Asia ma le Pasifika na sā wāina e wāenga au ale military e Japani i le tau alona lua o le lalolangi.
Japan no senso o higai o kaketa Chūgoku ya, Kankoku ya, Malaysia ya, soita Asia no...
China, South Korea, Malaysia and other Asian countries suffered the worst from Japan's invasion during the war. The key is whether Abe will go to these places and wholeheartedly mourn and apologize, instead of thinking that going to Pearl Harbor is enough. Abe's view of history is twisted and dangerous. I am very critical about him lowering his head to the US, but not willing to do the same to Asia.
Se whareliwino na saunuanga a Takake Fujita. Ile ngata ili anafaalia foi e Aiko Utsumi, le professor o humanities ile Kaizen University, e fulinga mai ua ave jinso ape le faa mua mua ile feanga inga ma Amerika, e faa ailo ailo na faa tau te e, ile feanga ma aloi saina.
Kore wa nichi beto no kanke de kangaete ruto moimasu. Dakara, Asia, tokuni Chugoku o shinraku shite soko ni shazai iku toyu, kouyu hassou wa Abe-san no naka ni konkai wa zenzen kanjirarenai.
Ora, o whaaririwina atu ile ngana Peretania, ia le saunoanga a Professor Aiko Utsumi o Kaizen University. He was thinking of the relations between Japan and the United States. This time, I did not detect any intention from Prime Minister Abe to pay visits and apologize for Japan's aggression in Asia, especially in China. E wile ana sa anua Shinzo Abe le palimi o Japani, ua mana omia I le lalolangi nei le file mu, ma le fa ale leinga. Ua le utuva le mōni mawina pēa I le lalolangi, o le taua ma fe vae vae inga.
The horrors of war have not been eradicated from the surface of the world. There is no end to the spiral where hatred creates hatred. The world needs the spirit of tolerance and the power of reconciliation now, and especially now.
Le fa'aliliwina o le saunoanga le palemi o Japani, Shinzo Abe.